ante na se ka o ka jɛmu kan di aw ma o kosɔn an bena ni jɛmu kan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi
ni jɛmu kan ye wade lamariki ka seko ani dɔngo ale kɛnɛ do farafina fɔli ani mun be ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ ana balimakɛ Modibo Dambele ni ye jɛmukan min ye aw bɛlajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni be tali kɛ anw danbe de kan.
Yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye, an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la. Farafina foli jɛmukan a sigira nin wagatinin na, aw kulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dambele ka bi Washington DC. Balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafina foli, mɔgɔ minnu t'a dɔn, ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segi bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direct la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ, i bɛ se ka na FM kan Bamako, o ye 102 FM. Gao, o ye 106.1 FM. Tombouctou, o 90.3 FM. O ta bannen, balimaw, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan, o www.voabambara.com. Balimaw, jɛmukan sigira nin wagatinin na, aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dambele ka di Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo? O bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye? Ale de bɛ wele cɛkɔrɔba bɛɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la, n'u b'a fɔ ma ko an ka yan bila. Ale de y'an ka invité ye bi, ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fana na an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma, mun ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Wulasa an balimaw, yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ, an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr Kev ale ka fɔlisi a bɛ fɔ mun ma ko sanu negeni lega, let's go, song from MALI Mali, on y va lega.
Ñina ke blaga da maga
oh
yela hagla gmembe la maganda ko ine ladi ngache Jamana, what was Jamana?
Globila.
It can't be Guala. What one a What one they can say Canada Kalangana? Ga Maganda. Iwa. Amani. Amani a bad mana. Manabasa to the Tamaga. Okay. We'll get Chenanaya for you. Nintara. A top of the top of it. This is like you play that. What is my land affair for you? Alakarishi. Otomano for me. Mira Pra. Obin Dimi. No Dimi Ula. Halting on Yagasro. Never the American Majani Magandai.
Ndrege. Ah, and when Maganda way by Jan.
Mia Quayle. Seven Yak Quayle. Not for a woman like a pizza.
Bajara give me again a pa.
Mega be pa.
Eh, Bajara Nita at this.
It's a Savarisa.
Ah.
Nepo.
Oh.
Never be in the Alay.
Oh.
If you need any more, what do
you? Oh.
Up, Mana. Imata Mala. I didn't get Malaka for a little. You tell me this. I like a family. I'm going to be sure. I'll be so good. You should get it. I'll be not alone.
I'm going to go to the house.
I want to see my kid again.
Huh?
Can you see that? Well, who goes over the black? Oh, that's black. You put a papa and a carolina.
Oh,
Belagota.
Oh,
Nima Blau. I'm a brother.
Yeah, from your blood.
I'm
a badger.
Ah,
Million Yungu.
Ah,
we are making sick to Okan Mana. Keep it to Ghana. Could we forget to Oga Dodifo? Who said a me bum?
Ah, to Oga.
I will. Ko ya ma kin se to gala ko djum ba ta ki trigue chigo ni magay chigo bi franci chigo bi franci ko chigo ko bajara be franci la ko djum ki ga tawo
ay ni ba ga chigo ni ba ga
ki ga franci ro de foto ga
a premier fois tane fois
ha
ko musa de tane dia ba ki ga de ko ni la bala a premier fois tane fois a ko da tane la ba ka tane
ah
a ko ni ga tane la ba ka tane a premier fois a tane fois a ko da tane la ba ka tane la pe ko musa de tane ya
Let's go. Song from MALI Mali. Let's go, lega. Yeah.